This is Wicked House. Kuna time sikuweza jiexpress, mademo likamoka enda sikuweza wa impress. Nando ni lenge nilijifanya sikuwa na interest. Enyewe sikuwa na time ya kusaka ma impress. Tafanya ngoma ama mademo, tata wa bola man tata wa demo. Kila juhudi ni baki kwa game. Kuna michezo kwa hii maneno, saka shilingi kwenye mawimbi. Singoji saa, singoji firimbi, wacha vitimbi, chunga ulimi. Neza jipata chini ya kidimbi, sina mda ya kuchora mrana. Watu wa raa anasa kama si sasa. Unangoja lini utaanza kipato ni kasa. Mina jikaza, najiwaza, nilini nitakuja ipata. Mina idata, na kutaka, juni wendo na dai kukata. Kuna matata, sikarata, ni mistari ndo zinabashasha. Kwenye bahasha, ni matao, makenyata matorondo hao. Kila weekendi misiko kwa hao, niko mahali na sumbo karao. Hawa maninja wana madharao, mineza tuka na mababa zao.
Yeah, you know that I'm talking about a bank account. Yeah, you know that I'm talking about a credit card. Yeah, you know that I'm talking about getting the keys. Yeah, you know that I'm talking about stacking the cheese. Yeah, you know that I'm nasaka hiyo do looking for that do.
Lakini mimi sipangi kuel, nimejihami na mbuku na pen. Mistari zangu ni 10 over 10. Nimesha piga masiku kwa cell. Wananitisha na vitu kajela. Mina sakanya ma euro ma yen. Mina sakanya ma mula ma cheddar. Been through hell. So kablo nitaje metro, unajua ni nini unasema. Nitakutenda na kauna pesa yangu, sema ni lini utaleta. Saki ma story pauko paka wapeleka kwa koti. Siku zako ni 40 na zikiisha na kampu kujenga masoki. Wakasema uyu lipu ni nani, hiyo flojo imekubali. Weni mzito na una mizani, unanga kama nuru gizani. Hizo vibe unatupa ni safi, hizo track unatoa ni klasi. Hizo track unatoa kama demu unafinya ni laki. Shingo ni taki, haga ya haki, dema menita malaki. Jezi na nati kwenye kiwanja, piga kombora la pasi. Misi kutaki, haki, 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 haki. Misi kutaki, hacha maringo, ukicheza nitaka nyaga paka na paji paji.
Yeah, you know that I'm talking about a bank account. Talking about a credit card. Yeah, you know that I'm talking about getting the keys. Yeah, you know that I'm talking about stacking the cheese. Yeah, you know that I'm nasaka hiyo do. Looking for that do. Looking for that cash. For the cash. Say I'm looking for that.
Every jump, step in the fix. Stuck at the center of the mix. Look for my name on the WikiLeaks. Hush if you talk, you could cause the jinx. Money, power, respect. Call on the Trinity, out of you hit the bricks. Sounding the siren so loud that you couldn't afford the destruction. You're saying please. Brutal Yakuza, I'm Japanese. Higher look down on a Sudanese. Benito Mussolini, call me Aladini. I'm speaking in Congolese. Prolific man of the hour, you dig. Hey, but they know that the salary big. Step on the pedal, I'm aim for the metal. I swear, I could sting like a bunch of bees. I know you dreaming about a pair of these. Strapped on a ring like a bunch of keys. Push you to start like a new machine. You follow orders, I gave you no amnesty. Started to sound like Penelope. Synchronizing with the symphony. Sound of the antidote, plug in the head. From sick in the head, you my remedy. Hush, Mr. Panadol. You hit it up on the pop and all. Addicted to ethanol, dancing along to the rock and roll. Line of defense is a puppy dog, and right beside me a Barbie doll. Coming at me with an army, bro. I live in the Pentagon.
Yeah, you know that I'm talking about a bank account. Yeah, you know that I'm talking about a credit card. Yeah, you know that I'm talking about getting the keys. Yeah, you know that I'm talking about stacking the cheese. Yeah, you know that I'm nasaka hiyo do.
I'm talking about stacking the cheese.